Micha inahoji kan koreo niko feki. Nambia kan medozo joe ni deal tuwazele weki. So city, so revola, so chupi na saka keki. Na sozo kula la spano kwa mka jeki. Benka manako Peter Rita o Imelda.
God is tech worry.
Sacramento Kings Chris Webb. El hago camino hacia la libe bitimento Driselb. Life is full of twists and turns le madrina Giselda. Na sepo chea wenda ni mchambo wa kichwa. Aseko sea jaijaribu jambo jipya. Na nguvu zaidi ya wazo ambalo mudake umefika. Hivo sijitus kwenye hizi haso kiwa sombabe wa hizi vita. Taishi vipi kwa sina kitu. Tangine nazikusanya tukila siku. Maskina analia ajaona mchana ajaona usiku. Aseko jua kuthamini hakuni ishu. Anaekujua hakuamini na amna bifu. You win some, you lose some, hivyo ndivyo ndaga. Na so kila nacho kilenga uwa nani ya kipata. Na mnachokula kinshibishi, najua. So mnavyo mpiga pini linsi wini mnazengua.
Sifutiwe, shika pesa kasao vile lihaso. Na machozi menge nolenga na ajafika kwa macho. Pesa ibadili mikono tu, badili na watu pia. So wenye midomo tu, hata ale watu jaisikia.
Simba
Yeah, I'm on that presidential moon, tenaki rice mzee. 255 to the world on my license plate. Man, these are the type of words that the wise exchange. So why explain when they see me the prices change? Leo season tumekutanishwa na nyota. Kila feature na feature kutosha. Vichwa na chosha, unaweza kurithi kukosa. Ukicheshi ukakotwa. Last born, first to rise, nani mexi na ngosha. Keep it a hundred, kaniko na kazi mia. Sui nani kazi mia. Nasikia kazi mia kwa kuwa anazimia. Izi kazi anaposikia miwa dunia. Even flat earthers wanani sphere. Room full of kangas, yeah. Badu inanesa yupo, manzi ya kitanga. Afu na muweza. Gafla, livaga kiatu chenye dawa. Kila napua kanyagia na tia adabu kwa wazawa. Mwonekano swa kibantu, ila watu ndo wakawa. Nagundua kibongo bongo, ukijana hako sawa. So kama haunifahamu, usibonge usikanushe. Nikijitoa ufahamu, wala usiombe ni nyanyuke. Don't kill your own game, ile kinyonge ukumbuke. Ni sawa na pusha, newaza jinyonge afu avute. Never seen a line, that's a fire sign. I just brought back the old Gosha from his prime time. Now hold the torch for me, Mex, cause you rhyme tight. I leave the game in safe hands, not for limelight. Aye, captain, catch a high five. See the proper rappers are gone as a corporate laughing. You homeless, what's more than magic is falling. They call me, I ring open caskets, problematic, more erratic. Look me in the eyes and panic, try to hold a Grammy while I hold a Grammy upon it. But none of that really important, walking on the path of my moment. Coming for blood like brother, I'm home. I'll be the hope of the continent, man, I'ma just die. A relic apply, the pressure revitalize the mic and let them define. The credits is only at the top. I'm a Viking on psychedelics.
Simba.
Now just brought back the old Gosha from his prime time.
Simba.
Watu wangu wanangamia kwa kukosa maarifa. Tanzania inangaika kwa kukosa taarifa. Wanasiasa wanaongea tu na kukosa maanisha. Ila inchi ya hali hakika tutafika. Fakikisha, insha, tisha, maliza. Uzalendo ukaua ukawa. Sawa sawa, uchao umekuwa rasmi sasa wanzishe mitaala. Hala hala jirani kwako kunavuja njoo kwangu sawa. Kusifia ndo imebaki midumoni mwa. Ha, bado tunangaika na zanati madawati na vyo. Mtanwa tunalala kimanati chumba na choo. Kwa inchi ya sali, we jomba ni so. What are we missing, mbona tuwe fiti. Economical strategy, wizi. Mangadibyo na tukimbiza mchaka mchaka tizi. Why are you scared, nigga? Go to church, wetera. Nataka mkach ama L-O-R-D. We niko na mchovu tunendeshe jiji. Jiji, wada wada kiwanyesha uji. Amuji, Emoji, sababu za kula na uli shodi ya kija kuji. And you know she's freaky like bad and bougie. Pastor Tony na maoni ya lujama ujuzi. Na sindo zetu kwa kilisha so jana ujuzi. Setoka jana ujuzi.